umunyumwaziho afirire mu kasheshe ngo agire kutuno zitoke twarugayo nwaye no wabaye na mutugaha mu buraho so mbwire butse twaje kumuka ngo washanga y'abana ngo abana abasugire sumuzi ngo abahereza ne sente zino sungo baze gukora ngo abasibare bajya mu bayi so ngo bageze kumufollowinga ngo kangwa abeshereka ko kangwa abasabe bari zize bareba umuntu yazo mu zibo ngo so ko barafite communicating abantu bazaye basanga rode ya bire drone so ngo kumaye sitire ya famboyo azirata kwa bayine bizo byo mu ndofu afa majangwa aba mazuru wile taru na mkazu mkazu wine ya jire kukora so aba arumu mkomo njana uundi nchimu wa sakwa mchiruza maana kajara tukatu.